Nani kusonga tunasonga mbele hata skin. Nani kufight tunafight ba. Nani kisema usibishe we. Bado tunasonga na tukazidi kusonga.
Oh banage jengu. When tunulane daba jengu. Ha usinzira jengu. Ajo kune mesa wala yoboswa. Oh banage jengu. When tunulane daba jengu. Ha usinzira jengu.
Ndi mugumunga salwe mbalu Tuye kuva mubuto paka bukulu Na imanga mubuto Kabalita dalunga nekusomero mkubwa Lwabuta sibarikalu Kati ya wamuna ngene njita Enfi nenda jitoba nendava Emi kwane jita nzimba Nenjibuwa kanabona batanja galiza Embe kweka wansoti Taminda I just can't stop Nasonga kusonga na lo No salenda Amani kusonga na amua kusonga na lo hey.
Oh, banage jengu When tunula nedava jengu Ha, kusinzira jengu Kacho kune mesa wala yoboswa Oh, banage jengu When tunula nedava jengu Ha, kusinzira jengu Kacho kune mesa wala yoboswa
Na yozanga ngoye zabana Kusomero mchisuro vampe kusukari Nandewe zitu kesa wazovuti Zakera kumaribi Natambu zanga bigere kuveka nyanya kustage Paka kalelwe Ngasina ya deza mazi Na enga sikoa Tabako jeba tanja gala Kachimani tebanja gala Ngasina noche na bakola Na enga jaski tebanja gala
Oh, banage jengu When tunula nenda ba jengu Kusinzira jengu Kacho kune mesa wala yoboswa Oh, banage jengu When tunula nenda ba jengu Kusinzira jengu Kacho kune mesa wala yoboswa
Kani kusonga tunasonga mbele Kani kufight tunafight iba Kani kisema usibishe we Kani kusonga na tukazidi kusonga Kani kusonga tunasonga mbele Kani kufight tunafight iba Kani kisema usibishe we Kani tunasonga na tukazidi kusonga Ndi mugumunga salwe mbalu Kuye kuva mubuto paka kukulu Na imanga mubuto Naba itadalu Mane kusomero mkubwa Labuta sibabikalu Kati ya wamuna Nenjika, enzi nenda jitoba nendava, emi kwane jitanzimba, nenjibuwa kanabona batanja galiza, embe kweka.
Oh, banage jengu, when tunula nendava jengu, ha, kusinzira jengu, kacho kune mesa wala yoboswa. Oh, banage jengu, when tunula nendava jengu, ha, kusinzira jengu, kacho kune mesa wala yoboswa.
Na wewa ndira. Kane bakali tinga tupira Ufayo kwewe pira Wate we bakali tinga tupira Wana